Napenda kukawewa, avile paka napenda maziwa, my God. Minapenda kukawewa, pale ulipo ndo nataka tukuka, my God. Kuna good things wa ya yuwa, natena kuna much peace wa ya yuwa, my God. Kuna good things wa ya yuwa, natena kuna much peace wa ya yuwa, my God. Minapenda kukawewa, pina you princess ndo nataka kuka, my God. And I promise to follow where you go, pale ulipo ndo nataka tukuka, my God. Say I.